be. Mulimpya, mulimpya ya watu sumbuwa mulimpya. Mulimpya ya watu nafuya mulimpya. Mulimpya ya watu zorea. Wetuku wa mziki kati mugulia. Pena tuzi na wakazi na wasajia. Singa sipate singa nange sajia. Walk without play make jacket doll boy. Eddie Rini soma line up ya party.
Eddie on the party, we thorough on the party. We vibe on the beat, the rhythm at the party. Niggas on the party, we all at the party. It's time for the party, so tonight is a party. Tewari buzi wumu kuzi janti. Laba abana besa zobu suti. Mubi pare vya kuchi. Basachi, basachi, bona base kupati.
Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu kama party. Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu liba pate holi kitu. Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu kama party. Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu liba pate holi kitu.
Tulibaji kuwateria gamba yo. Atenga chila shiwa dineja dudayo. Mbechikule mesa chili chimufu na yo. Tomaro zikola katuba joke konetero. Kamukubile na yabele yo. Party time nisena tere kanzija yo. Bapani bali waye watubonge ko. Eh, watubonge.
Once in a while ojira kale no ziria yo style. Enyuma kale wozina chips ne chicken ne baga ne bibia. Katulie sente vyo kunwa kunia. Mbembele ganyi konze kanje kuzange ani alete sasa ge bounce wado gambanze bounce wado gambanze. Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu kama party. Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu liba pate holi kitu. Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu kama party. Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu liba pate holi kitu. Chitufu tuzina na yolingali bulala. Mazina tuzina na yaga zina bulala. We, eh, ngoli bulala. Mazina gozina na gonga gali bulala.
Tosobola, tosobola nzo kunde miyaku chakala. Tosobola nzo kunde miyaku digida. Me eat my own, me spend my own. Tulia mpapula lava tegole kaziko. Kwa mpuli dawa weru nebi dongo bivugam. Bikumba twesa reka kasa tino tusomam. Bigato vya mguchi kakasa tino visoma. We party all night long teri guzikiza.
Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu kama party. Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu liba pate holi kitu. Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu kama party. Tulipate holi kitu kuma party. We do it every day fetu liba pate holi kitu. Wanji
the last one.
Okay. Kikube
enemy.